degmada Bardale ee gobolka Baayo way baa la ka goobday munaasabad shaadooyin la ka gudoonsay hanu kumide ardayda iskuulada degmada oo ku qayb galeen tababar la ka baraday fagaar ku hadalka kaasoo u sadareeray muddo maalmeed si korlan ka gaada aqoonta ardayda waana lambaahay inyo baradan sidii ku hadal lahaayeen bulshada dhatiyo munaasabadda waliba goobro ku ay baahda walbarashada degmada hanu kumide maamulayaalka iyo macallimiinta iskuulada waalidiin wax garad iyo qaybo shir duban ee ardaydu ku faa'iideysatay tababarkan dib u sadareeray hanu kumide hubnoogi shir duunay ee ku qayb galay munaasabada shahaadada la ka gudoonsay ardaydu waliba iyo siideen ka dheeradana muhiimada yeelata tababarada noocan ah iyo in mar walbaba ardaydu ay helaan tababar la ka tayay aqoontiyo
training kana mayba usuna kumide waxyaabaha in shaqada waxbarashada hoojiyo waxbarashada mayba lata dulduleela madiyad walbaradaas iyo waxyaabaha badan oo fahan guud aan ku haysan in mayba leeyahay fahan guud la koosi dulduleelada iyo haluulogi waxbarashada mayba leeyahay goobada inta aad roogdeed aan fahanin in la ko u uba markan training and of my my ha mayra kore waa haluul ubo haluul ub kumayba leeyahay waxbarashadu kuna baradan dadka mayba leeyahay aqlo saahibka misil mu saahibka in iyo ku faa'iideysan diyaaran ah ayona mayba aan ka hanbaliyay sidii aan dareemin waayo Soomaali may kama maada sahreed maalin walba jidmaji fasa mayna ku faa'iideysan karo kaliye lanka aqlo saahibka hadii tusaalahan roobka sidii singoodin sanadkiiba madaw kooyay waana sidii bilowda ama la goode hadii aad baraagoodo to hereedii baraagta ka shabad ilaankii baraagani qodanayna hereedun ku faa'iideysan susimiidin barba kama ilo ku yaabay ki baraagta qodayna hereed la ku gado no dhon reer bardaal isleen isugni markan hereed maalin walba jidmad iyo fasma di leysa asama la kuwada
idan kama raasana aan ka faraxsana runtii markii barnaamijka la daafuray ogay waana san war qabay marka waana haylariiran macallimiintii iyo dadkii abaawuli tababarkan 4 maalmood dareere saana rajay mihayta inana gunaanadka ee gabagabada tababarkan qayb gal iyo xaflad alxamdulillaah geega qayb galay may intu ku mahadnagay lamaaday macallin oo barnaamijkan abaabulan khayr ila SNC
taasii wali buu mahad oo qof bani'aadamkan dhiibo korno waliba idin kaga mahadnaqaan ilaahay subhanahu wa ta'ala marka lamaad mahad kale waliba iskuulaha ee barnaamijka dadka ku faa'iideysidi arday badan ma ilaahay koow markii la kooyay sisi ogaayteen oo geeb galle walwal markii bilaabeen dadkii aan hiisayaan waligi bilaaw ka marka hiisayntina wal dhamaado sidoo dhanba maalintii koowaad arday awalan in kooytay isdiiwaan geliyay hadii aan gidaar annagada 70 ilaa arday ah maalintii kale waliba maraayna 420 arday maraasi laakiin maalintii ka dambeeytay oo geeg hayte kulay tirada ardayda oo hawqeyb galay barata kalka sameeyeen tirada kulay dad idin yar ahaayeen 400 oo kaleeda taas macnaheedu waliba markii dagaalka markii la bilaabo koowt bilaabay walis la gale laakiin maalinta lamaad iyo dagaalka inta ku dhamaado dad waliba jiray furanto hor leey suurnaado walwal bil bilaaw saaso markii oo neel bilaaw waliba wal xiisay wal bilaawe laakiin xaqiiqda dad oo meel aray gaaban ama dad khaas ah meel aray guulaysay dhali kuran waliba si khaas ah faday intaan ku mahadnaqay dadka bilaaw ilaa iyo dhamaada tii roogayn 4 isbuuc dad si khaas ah roogay jiraan xitaa hal maalan gimbiina aan badan abuwaan meel aray barnaamijkaasi gibroon badan ahayn waxbarashadani geeg waliba leeyahay kor hadii aanay la feeri migli bilaan waliba badan bilaanta taasna wal eed iyo lanka faraxo waayo bilaanta markii la feeri migli geedan ku tabar doronta salaan sheegay marka si khaas ah kama hadnage
degmada Bardaale ee gobolka Baayo waliba ku jiray horumar dhanka walbarashada taasoo sabab u ah dhalinyarada qaar ee degmada walhambaradeen.